Papilonia black jazz blue kama digidam for me beba digidana anani digidana sema na mchanganya fresh cut me piga zigiza flavor ni Hawaiian extra cheese na penda pizza mamali ndo na agiza ma open dai kun maliza wakembeshe bling zina shine hadi kwa giza mistari yo kwa chafu na kwa game na wasafisha nyota iwezi dim ina shine hadi kwa giza
10 years in we ain't cap no. Get you in front of the capo. Language we talking kichapo. You keep on dissing you might get clapped. Still with the hardest chicks. They think I'm a chill on my kitty kitako. Prepared every time when I sat and I gotta stand up. Yeah, needing the backbone. In the streets they don't call me a chapo. No distance, filling the gapo. No E, no theorist bracko. You keep on dissing you might get splatted. This new, not the oldest tricks. Not six on mine, but they call me a psycho. Young Lou be nice with the facts. In fact, in the trap like Haley and Trapo.
Black jazz blue. Kama digi dam. For me beba digi dana. Anani digida nasema na mchanganya fresh cut mepiga zigiza flavor ni Hawaiian extra cheese na penda pizza mamali ndo na agiza ma open dai kun maliza wakembeshe bling zina shine hadi kwa giza mistari yo kwa chafu na kwa game na wasafisha nyota iwezi dim ina shine hadi kwa giza
na dedinga pyam ndai German engine visitor tataje kudrill na liwa tichi kama visitor misiko yo pussy misi nati sezi jificha. Bado we ni mtoi pewa piggy bank na kwanga kwa ground sezi bakisha utajitaje king na unasafishwa na cheki flag na green na harisha na piga drill na stambu nani alianzisha jeshi ni ya blue check you limi ni madigida mred piga through koyo dem ana digida kani heavy neze pimisha kuna kitu sezi tingisha wana digi namba uno muka mzizi za kifanya na jasana sezi bibishana na chest door peke sezi kimbishana kifanya na jasana sezi bibishana na chest door peke sezi kimbishana
papilioni ya black jazz blue kama digi dam for me beba digi dana anani digi dana sema na mchanganya fresh cut mepiga zigiza flavor ni Hawaiian extra cheese na penda pizza mamali ndo na agiza ma open dai kun maliza wakembeshe bling zina shine hadi kwa giza mistari yo kwa chafu na kwa game na wasafisha nyota iwezi dim ina shine hadi kwa giza.